ephethe ulwazi amandla wakho ezondinika inginike wo uta uthando lwayo
Lindo, epete, ulwazi.